Omutima gw'omukyala muzibu okutwala Zikiriza omukwano gundaze gwe mundi Nibaza mukama katonde yamuntondera Bigambo by'omukwano n'amakasi byangu Naye ogumye ondabiridde onfudde omuntu Abangi bali balowooza nti nazaawa Naye ng'entegeka ya Katonda ye yabaawo Amazima ga Katonda mu ggulu nkutwale Katugende nkulage Omukwano gwange mugibu kadomola mukwano gyangu Obere mama wabana bange Bakaso kumebio bugaga byange Wendi fosi gaze bintu byange Sikiriza mukwano kuwera vuyange Obere mama wabana bange Bakaso kumebio bugaga byange Wendi fosi gaze bintu byange Omukwano gwange sigwa katinko Gagala kutwale mubakade Mbakaka senti kwe kwe nonzeyo Anazara kumiru bulamu wange Wakala nyo mulunji wange Sanyu mbio bulamu wange Akaseko koka mala mizi bubiange Ali 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 Katukende mkulake Tumu kwano kwange muji mukadomo la mkwano jangu Wabarabarue Yosani do kupita dia wangele Katukende mkulake Tumu kwano kwange muji mukadomo la mkwano jangu Wabarabarue Yosani de Tikita ya kawandise Washington atimpu